kuru apply male.
Astore workshop tobano akupatsirane program ya Afikepo. Thandizo la program imeneyi ri kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu program imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umweyo wabwino mʼsukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunziro
kuno ngati kumakwalakwata kwasinda kwambiri chikwa ya program imene yafikepo chikwa chakuti kumbuyo ku timakhala low performance ana timakhala ma failures kwambiri koma pamene panabwera afikepo ana ife ndife high performance chikwa chakuti chakudya chimakhala ngati chimathandiza poyanga mafunso pamene aphunzira kuphunzitsa komanso timakhala zinthu zimene aphunzira zimakhala zikulowa kwambiri.
Aha, ndikulandireni ku program inanso ya afikepo ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti ana sukulu nonse a primary aphunzitsi ngakhalenso makomiti osiyanasiyana amene tikumvera programu iyi padakali pano tili ndi chidwi kuti timve zomwe tadza nazo mu programu yathu yalero. Mkonzi wa programu iyi ndi Stanley Mphaya Astabo, ine ndi Jacqueline Zulu na Zulu ndipo pamakina pali Aglas Chinere.
Tanzi ndi ukondonzo funikira kuti mwana wa sukulu adzichita bwino zamagulu sikisi ajeko mwanayo chakudya chakatsutsa mumpatseko musamane mama wa masana madzulo adzidya so mwanayo kupatikiza ndizakudya zina zowonjezera afikepo.
Ine zina langa ndine Thomas M. Banda.
Uli sana ndija?
8.
Ine zina langa ndine Wellington Mwali. Ndine so head boy pasukulu pano.
A head boy. A head. A head. A head. Okay, iwe.
Ah, ine zina langa ndine Chikondi Baka. Ndi standard 8.
Uli standard 8 eso. Okay. Ponzo limene mmakonda. Mwana sukulu afrika zikonda maphunziro onse. Koma bumuone kuti na akangolowa pus au jeni ndiye ni madzoti mene ndi 100 kwa 100 bas tiambe ndiwe what is the agenda
ne Thomas M. Banda.
Hey Thomas, kunzira mene mwana kuti ilili ndiye ndi pamponga kwa ine
science
science
nsasa and technology
umakhi
eh yeah.
Tere metu nakoza ba
nakoza 87
tafusa pusa vumene
eh yeah.
Okay, Thomas M. Banda 87% science and technology. All right, a head boy.
Eh, hey, ine puzzle mwe ndi makhila heavy. Guys, ndi English.
English.
Ngakhale mpuzisa kalo. Eh, hey, ndi mama takhala malo ngati kuti ndili kumamba ka.
Tinene kuti apunsena kalo amapuzzle ena ndi mama makhala moto.
Ukakhala ndi malaya valilipo limene lima kubandula loti ukamva lamazwa kuti eh apapa ndi kushayira. Ndena neso pa apunsiyoza kalo wa English. Eh. Hey, ndi makhala boom.
Okay. Yeah.
Ah, ine so ni mamenya English osati masewe.
Orizina kuli chenda?
Chikondi Baraka.
Chikondi Baraka?
Yeah.
Iwe tele mwenye tunaminya bwanji English?
75.
75?
Yeah.
Okay. Ahead boy, mnaminya bwanji tele mwenye?
She 90.
90?
Kusati masewe la.
90?
90, masewe.
Kungu wa silate niyo kapu.
Nina yu niyo chongi la mwenye.
Okay, chibudo. Magai, paskulu pano, ndi kufuna ndi mwenye chintu chimozi, chimene moku ziwa kunena kuti chintu chichi chichi, ahi, chimene chinso chasinta paskulu pano kubera kwa afikepo. Ya, yeah. Thomas.
Kuno ngati kumakwalakwata kwasinda kwambiri chikwa cha program imene yafikepo chikwa chakuti kumbuyo ku timakhala low performance ana timakhala ma failures kwambiri koma pamene panabwera afikepo ana ife ndife high performance chikwa chakuti chakudya chimakhala ngati chimathandiza poyanga mafunso pamene aphunzira kuphunzitsa komanso timakhala zinthu zimene aphunzira zimakhala zikulowa kwambiri chikwa chakuti chakudya chimene timapasidwa kuno ku makwalakwata chikwa cha afikepo nape imakhala ngati kutithandiza ngati ife tikakhala kuti tikumenya makwizi tikuyankha mafunso mkalasi timakhala hai chikwa chakuti afikepo yatithandiza kwambiri chikwa cha ukhundu ana ife sitimajumbajumba kusukulu chikwa chakuti ife chakudya chikukhala ngati chikuti pasa mphamvu kuti ana zibwera kwambiri kuno sukulu.
Chinthu china chimene afikepo ikulimbikitsa nkuti mwana wa sukulu adzidya kadzutsa.
Exactly.
Yeah,
it's true.
Ndi momo. Mwana adzidya kadzutsa. ndikufuna ndimvetse tikazike mbali imene iyi eh ananu nkani yakadzutsa mwina timango imva mbali mbali mo koma apa tamvasa kuna kuti Thomas waitchula ngati mfundo imodzi chinthu chimodzi chimene chichathandizira kuti performance yapano pa skulu ya Makwalakwata isinthe kudya kadzutsa siku linalili lonse mwana sanapita ku skulu adye chani kodi
kadzutsa
kadzutsa ahidi boy
nzanga yakuneta tizoona kachuka munthu ukakhala kuti mutu mwako mwina pali zakudya zina zimapasa nzeru ndiye ukakhala kuti zakudyazo zikupanga lacking mutu mwakomo mu class umapanga memorize zinthu zimangothawa mwina apo samaona ngati kuti iweyo ayi you got no knowledge koma ayi zakudyazo zimene zimakupangisa kuti iweyo usakhale ndi zeru nde
timvetsetsete wafotokozamo Thomas koma tifuna timvetsetse chokera kwa iweyo low performance imakhala apo chifukwa chani
iyo Lobo famasi makalapo chikwa choti anan classer akamabwela kwawo amabwela ndi zinjala osadya ngati ena ama timabwela mabanja osiyana siyana ena ndo osauka ena ndo opeza bwino ndiena mabanja mosauka muja mwina mango bwela osadya kazusa ndi class muja mpusa kamapusisa amakhala kuti munthu uja asleeping ande munthu akasleepa nothing get from
wango ndikumbutsa mfundo ina yofunikira kwambiri mwina tanduzani kadzutsai ngofunika bwanji kwa ifeo ana school tikaja mawa zimatithandizira bwanji ifeo mungana school
chikondi baraka
yes chikondi
kazusai amatithandizira chifukwa chakuti ukamachokera kunyumba sumakhalaso ni maganizo oti ndili ninjala chimene chimakhalapo choti apuzisa kama apuzisa umakhala kuganizira zomwe zija kuphuzisa kuti ndivesere kuti pamayeso zikamabwera ndisangomenya ngati mene namenyera ine English 75
Aha, kufika sukulu iyi kucheza pamene pa ndiana, kupita sukulu iyi kucheza pamene pa ndiana, kumango chita choncho 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 choncho. Ndiye kukhala kwaketu. Lero tili pa Makwalakwata Primary School, mboma la Nkatambe. Eya, pamenepo mpamene tili lero. Ndimafuna tichite ngati kukumbutsana kunena kuti paja cheni chende chomwe chikuchitika pakadali pano. Programu yafikepo ndikumangoona zipambano zokhazokha zimene project yafikepo yabweretsa msukulu zosiyana siyana ndi chimodzi mwa zipambano zimene zili pa school imene ya Makwalakwata Primary nchonena kuti kakonzidekana kasinto ana mbuyomo samachita bwino mkalasi pakadali pano ana akuchita bwino mkalasi ehetu tifunsepo funso pano eya kutengera zimene mwamva mprogramu yathu ya lero mmene afotokozera Ashin Tichacha komanso mmene afotokozera eni yake ana askulu eya funso lakenso lachindunji mutuze ubwino wakadzutsa eya ubwino odya kadzutsa mawa wina uliwonse ngotani tatiyankhani nambala zake zomwezi yatimagwiritsa ntchito tili nambala ija imene mungathe kutumizako uthenga mwaulere osa kuchotserani mayuniti ena aliwonse nambala ya TNM kwa onse amene tikugwiritsa ntchito nambala ya TNM tingathe kutumiza uthenga SMS ku nambala imene ndifuna ndipereke panoyi ndipo sikuchotserani kena kali konse mayuniti sachoka ndipo sikutengeranso kuti mfoni mwanu mukhale mayuniti njaulere ulere basi Mkona ndukumemani kuti tatumiza nuthengawo mmene mungatumizire. Kaya muli ndemanga, kaya muli ndifunso, kaya mufuna mungo yanka funso, nimetu kufunsa leroli. Tayankani osaopa kena kare konse, nambala injaulere. Eya, nambala yake nai, 0881-407-777. 0881-407-777. Mungo yanka basi, kodi ubwino wakadzutsa. Ubwino odya kadzutsa mawa wina uliwonse ngotani tatiyankhani 0881-407-777 komandeza bebatu inde zimabeba kaya mudzingo yanka pasakhale chokuletsani kuti muyankhe iyayi tumizano tenga mwaulere 0881-407-777 kapena whatsapp mungate kuyankha pa whatsapp nambala yake ndi 0995-517-930 0995-517-930 Ndeti kufuna timve kuchokera kwa eni achana Iya Kumaso akulakula pa sukulu imeneyi Kuti kuti izi zikutanthauzanji Iya Ndiye Ashin Teacher Makwalakwata Primary School Alipano Manson Kemzi Nsamba.
Yes, yes.
Inuma pusa standard jam.
Standard 7.
Tukufuna mutipase chitunzi tunzi. Nkani ya makonsole ana. Ana fotokosa kunena kuti yayo. Kanga ti mbuyomu afike po isa nafike. Panali low performance pano pa makwala kwata primary school.
Yes.
Tumafuna chitunzi tunzi. Zinani motani mbuyomu. Tiambile pa class level.
Chabwino kwambiri. Pa class level ndikuza chilungamo cheni cheni. Kunali mavuto ambiri pa performance. Maga maga chifukwa changa ndinayo kuti absenteeism nayo ambiri. Ukondo umachepelaso kwambiri. Ndiye kuyambira sana ndiwonde kama pita choncho, mapita choncho. Kuneka nena kuti zaka za kumbuyo 2016 tikira kumbuyo konseko. Anasema chita bwino.
Mwina pa class level. Ana malepera ngati mwina patele.
Ndau zambiri patele mana malepera ambiri. Maga maga pangalena kuti tikafika pa ana mina 40 in class. Upeza nena kuti mwina 20 oka matani ndamene ama pambana.
20?
Half of the class, or see?
Oh.
Half of the class. Ndezi zizu zato nena kuti. Ndawi mene yoyo mapunziro. Nalipa? Nalipa asi. Low level. Low level.
Paka nalipano, zilibuanji.
Yambi lano mene itabu ila afikepo yemene hii. Zilu zayamba kusinta kwa mbizi. Zapanga improve kwa mbiri.
Okay.
Maga mani kwa panopa. Percentage panopa. Kwa sika na inari 100%. Kwa mba 2017, 2018.
Okay.
School section.
Okay.
Nari 100% asikana.
Sunday 8.
Anyamata, mina pangona nari pandi foro oka. Maona pamene.
100%?
100%.
Panali bole pera kwa tsikana.
Panali bepo.
Kwembera 2017.
Panali bepo ndetu.
Afikepo ya bila liti kutipa.
Ndabila chaka cha atashi. 2017, 2018 school session.
Oh, kutipa jasima nenda choncho. 2017, 2018 session.
Yeah.
2018, atsikana okonza pa makola kwa primary school. Sunday 8.
Yes.
100%.
100%, sure.
Anyamata
nifrika ndiuje, nalepa ndia anyamata 4 oka.
Kulepa 4 oka?
4 oka. That means, out of 22 that we had, it is almost 80%, like that.
Anyamata mene.
Kumbasika na 100% yote.
Oh.
Why?
That percent chutunzi. Mwina, chwelengelo jana stand 8, chenali motani temene?
Chabwino. Last time, tinandi ana 43 in class.
Anyamata natsika?
Anyamata ndia sika.
Okay.
43. 39 amena ndani anapambana. 39 asika na wosa ndani anapambana. Maona pamene ipo. Yeah. This is because particularly that the afikepo the moment inabwera panopa.
Yes.
Yeah?
Yes.
You know there is an encouragement basically because amade chakudya badi. Taona ndi ndima kitchen kupika kwa kisimu mafutaso. Paiso kulumikizana kwa bwino kwambiri pakati pa makoro ndi ana kunoko. Ndiyezo kuneka nena kuti Sisi mafuta.
Okay.
Apunzika kafika class anabaka jack up kwambiri.
Ali ndi mpamvu. Palipo nina kuti wajomba kamba kuti ana ninjala.
Alibe no absenteeism these days.
Mukuchitanji kapena muchitanji ndipo funi sisa kunena kuti zimenezi zikuchitikazi zibitirirebe ngakhale afikepo ila kaluri afika kumapeto.
Chabwino kwambiri. Ifeyo alipunzika kwambiri pangani yama outreach. Tumapanga intervisit. Tumapita maskulu yena panga nawo makwizi mona pamenepo. Ndiri kamapanga zimene zozo. At least amakandi it's like we're trying to make it viable.
Okay.
Zimapitira chani msogolo sisi mathe ya
ana adzajabe phala pano ngakhale afikepo ipite
mene mabwerera panopa mene mabwerera panopa ndisindikize pano ifeyo ndi ongoing
ukondo dzapitirira pano
mene maonera panopa around ndi mamba kwambiri dzapitirira imene impaka ndikukuza chilunga chake chimene
dzina lija kwa masolindo
Manson Kemzi Nsamba chin teacher
ana a school a primary
Ndenda kamba kunena kuti chimene tikuchita lero tikufuna timve kuchokera kwa eniache ana. Sukulu ya makwalakwata ya sinta kakonsode ka ana. Amena kudzidwa ndi anawo oyambirira kukudzidwa. Ndi ana eniacheyo. Paka dalipano za sinta. Kakonsode ka sinta. Ana ayamba kukonza bwino. Project ya afikepo nkani zikulu mautenga amena kuperekera project ya afikepo. Mwana adzija kadzutsa. Mwana adzikhala wa ukondo adzisamba asakhale pafumbi mwana adzikhala wa ukondo mwana adzisamba manja ndisopo munthawi zija zofunikira mwana adzija zakasinta mwana adzija zakatolatola adzitolatola mwana nkatikati matsiku kutolatola tsiku lijani kamata adzikhala mwana wajeza kujezu siana Eto, magulusiki si aja mwana adzija. Mautenga, amena kupere kwa project ya afikepo. Ndi ameneo, zimene zikufuni kwa nisi zichitika. Ndi, programu ya leroi tingotenga chabe zochepa chabe tikungoni kila kumbali ya zochepa chabe zimene project ya fikepo ya bweletsa pamakola kwa ta primary school zina zimene tikunikira zochepazo ndi nkhani ya kadzutsa kulimbikitsa kudya kadzutsa ana a primary zathandiziratu kunena kuti ana adzichita bwino mkalasi izi zikutanthauzanji kulimbikitsa ukondo zimenezi zathandiziranso kuti ana adzichita bwino mkalasi pamakola kwa ta primary school. Tsopano zikutanthauzanji ana kuchita bwino mkalasi ndiye zimenezi zikutanthauzanji. Tikumbosane funso tikufunsa funso pano kodi ubwino odya kadzutsa mmawa wina uliwonse ngotani akomandire funso lake tu limenelo kumene ife tikungofuna chabe tidziyendera limodzi kuti aliyense adzidzoti ndi udindo wake kuonesa kuti mwana wake asanapite ku sukulu mmawa wadya kadzutsa nkhani iso tiyaya akadya ku sukulu konko iyayi mwanayi akamachoka pa nyumba akhale kuti wadya kadzutsa udindo wathu makolo tuukwaniritse eya ubwino odya kadzutsa nchiyani tatiyankhani nambala yake nayi SMS mutumize SMS ku nambala iyi mwaulere sikuchotserani maunits analiwonse ndipo sikufunanso maunits nambala iyi mungolemba uthenga kaya mulibe maunits kaya muli nawo koma mukalemba uthenga unkutumiza sikuchotsa maunits analiwonse nambala yaulere 0881 407 777 0881 407 777 WhatsApp tayankhani pa 0995 517 930 0995 517 930 Etu ndiye tipitirize kumva kuchokera kwa eni yake ana school akamamva nkhani ya kadzutsa mukudziwa kwawo ngofunikira bwanji kadzutsa. Eya
kadzutsa ndi wabwino chifukwa munthu monga nthawi za umbuyo zomene timangobwera wopanda kadzutsa ana mangogona mclass chifukwa choti amakhala kuti alifibwa alibe mphamvu amangofoka ndi zimene amaphunzitsa mphunzitsi zija samatengerako ntchito amangogona chifukwa choti afowoka iwo wopanda kudya chakudya cho ndiye kadzutsa uja amatithandizira kuti ana tikalowa mclass tikhale active kumasatira zimene akuphunzitsa mphunzitsi endi mphunzitsi akamaphunzitsaso zijawaphunzitsa sumadalira kumango kukali dinga nose umaziwa kuti apapa ndagenera apapa I will not lead nose again because I got already memorized it ndiye kadzutsayo amathandizira mnjira zimenezo
zimakhala kuti zamveka kale
asana phunzitsaphunzi umakhala kuti iwe kanoledge kabwera kale kuti mmene akulowera phunzitsi khala kuti ine chimene akufotokozani apa ndikuzindikira chikoya kuti kadzutsa uyu amakhala ngati akupereka zero kumwana kuti aziganiza mwashi yangu mwa fast
pali kwino pali kusiyana pambali ponena kuti munthu kuwerenga zinthu zimene mmenapo samaphunzitsa suna zitani
suna
zimve
pali
kusiyana kwakukulu koma ngati ukuwerenga zinthu zimene wadzimvapo sakuphunzitsa zimakhala kuti zinthu zosakhazikika kale chani kodi mmutu kuchokera pa makola kwa ta primary school ndipo mwe nkhani zonse izi zikutuluka ndiye ndimafuna mkambe kunena kuti leronso tikumva mmene project ya afikepo yasinthira zinthu pa sukulu iyi ya makola kwa ta primary ndiyetu tikamati zinthu zasintha ndiye kuti maphunziro nawo akuyenda bwino chifukwa nkhani yayikulu ndi ya maphunziro mwana wa sukulu wa primary afike afikepo mwana wa sukulu ya primary afikepo ndimati mneneko apa kuti kadzutsa uyitiku kambapayo ndikachinthu kofunikira kwa basi akuti mwana akadya kadzutsa amakhala ndi mangolomera mkalasi moti zonse zomwe mphunzitsa akuphunzitsa zimachita kumveka kuti miya ndiyecho ndikumayesetsa anawa kumawapatsa kadzutsa asanayambe chilichonse cha mkalasi tikumvana makolo eya inu akomiti tikumvana nkhani imeneyi mwana kumayesetsa kuti adzidya kadzutsa kunja kukacha mmawina lonse adzidya kadzutsa mwana ihetu funso kufunikira kuti mwana adzidya kadzutsa asanalowe mkalasi nkotani eya nambala ya SMS imeneti kuti ndiyaulere mungathe kutumiza mauthenga mmene mungatumizire nayi tsopano 0881 407 777 0881 407 777. Eya, mukatumiza tenga unamba lameneyo, ina mene muli pa 10M. Mwenziwe kuti siku chotera nekale konse. Ndipo siku funa kuti mukale mayunitsi. Ai, tumizane. Ndeye ambani kuyanka paka dalipano. WhatsApp, titumize kuti. Amene tukufuna kuyanka pa WhatsApp. Namba lake ndi 0995-517-930. 0995-517-930.
Ana askulu apply male.
Mukumvera ini program ya Afikepo imene akuikonza nda Story Workshop. Thandizo la program imene ili kuchokera ku European Union ndi boma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo program imene ili mkati mwa project ya Afikepo NEP. Imene kuyendetsedwa ni nthambi yolimbikitsa moyo wabwino sukulu ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa mapunziro.
Vuto limene linalipo poyamba pa sukulu pano akuti linali vuto loti ana samachita bwino mkalasi.
Zona.
Komano kubwera kwa Afikepo zathandizira kunena kuti ana adzichita bwino mkalasi. Kufotokoza kwa anyamata amene ndinawo pano akuti mbuyomo zimapezeka kunena kuti kulowa mkalasi muja mwana akungogona. Chifundisa anadye pobwera kuti kukuni kusukulu. Chimodzi chimene Afikepo ikulimbikitsa kuti mwana akamabwera kusukulu akhale kuti watani? Wadya.
Kazutsa.
Kazutsa. Kunyumba kwa atani? Aje. Kazutsa. Mwayo na meneyo? Kumano mwina timve. Chachi chikanchani. Afikepo itabwera. Ndizi ntuziti. Zimene za chitika. Kutisi tandizile. Nkani mene yalo performance. Kuti karengati ya chepaku. Ndichani zimene za chitika. Kampaka kubwera kwa Afikepo.
Chimene cha tandizila. Monga hapa nkani ya ukondo. Afikepo yati tandizira kwa mbili poti puzisa kuti tienela kufindikila matwele tatu kumaso kuhika matapo poti tisambepo manja. Ehea.
China machumozi chimene chachitika ndi monga kazusayo. Kazusayo tika macho kila kunyumba kubwela pano pa sukulu tima zadi aso kazusa mawa kuti tika malo wa class tikale kuti tili active hygiene chimozi mozi. Andi hygiene yu siti na isi hile bomba. Yadi pangaso improve too much monga ma deni matumu. Ngati increase rusanga joke chabe in church basi zimene amamva kwa mbusa kusira mwene mukayamba ku gym hayi.
Udzichita mau.
Udzichita zimene wamva udzichita. Monga ife siti masila pompa hayi. Even ma deni matu tamba kuma kumavindikira zakudya matoya zikumavindikira kumaika mo zinthu zosambira manja na face kutoka zija zathu zachilokolo kama kuti kamacho ka toya zimasamba manja chakudya kumavindikira bobo zovala kumachapa hygiene ya nkama kumasuka chanjani maziyo
mukunena kuti pasikulu pano mukumadya
nawo ina wose osa jomba
ngati kuchokera ku nyumba sunaje ukafika kuno ku sikulu
uzadya
uja
udya
ukalowa mklasi uli ni nyonga.
Chimozi mozika. Ntawu zina zima kala uli mundu wote sana dieka susa ujete. Ama lakalaka unyumba kwa mbili kuta akadensi.
Shuka, Sima.
Yeah, shuka zima kala kuti yeyo. Mimba mle mpute.
Mapoto kula.
Amango mvanja la amango vakupoto kula ngatua. Doa ntawu zina mwana amango nena kuti apu sisi chanjani. I'm sick kuma yeye sali sick. Chukwa chanjala. Ndi akadieka susa ujama kala kuti uma mtandzila yeyo kute apewe zambili. Chukwa ukapita unyumba nga kero utadua la tuma kala kuti wamisa matopi kena ake amena nsako. Adani.
Inu, pali zambili zimene Afikepo ikujita.
Zambili.
Chukamba nkani ya ukondo. Kulimbikitsa ukondo. Kutitika chukwa kuchimbuzi. Tizisamba majandi sopo. Zipatso tisanaje tizita nikodi. Tizitsuka. Komaso mwana wa sukulu azija zakuja zaka senta senta pajani kodi patsiku. Azija zipatso so azita nikodi. Azija zama samba azitani. Azija magulu siki sasa kuja mwana azitani. Azija komaso kadzutsa tsiku ndi tsiku azita nikodi. Azija
azimenya.
Azimenya.
Zungo kanga di self content.
Ndi zambiri zimene Afikepo ikulimbikitsa. Komano, timene tikuchita program yetu ya lero, tikungomvetsetsa vuto limodzi limene linalipo pa sukulu ya Makwalakwata. Mboma la Katabe, Kacherezon, akuti inkani ya low performance. Ndiye akuti low performance ipaka dalipano yatsika. Kamba kakudza kwa Afikepo. Anyamata, mvula tikubwera atu. Koma ndathokoza kwambiri, zina licha?
Thomas M. Banda, standard 8 pano pa Makalakwata.
Iwe nyamata?
Wellington Mwale, standard 8 pa Makalakwata.
Head boy.
Head boy.
Kumeneko?
Chikondi Baraka, standard 8 pa Makalakwata.
Kutengera zomwe ayankhula assistant teacher komanso eni yake ophunzira kubwera kwa afikepo kwatandizira kuti ana adzichita bwino mkalasi pasukulu imene mauthenga onse aja akulimbikitsidwa pasukulu imene ya Makolakwata koma lero tinangotsamira nkhani ya ukhondo komanso nkhani yolimbikitsa mwana kuti adzidya kadzutsa ukhondo pasukulu iyi wathandizira kuti ana asamadwaledwale zomweso zathandizira kuti asamajope kusukulu potsatira apo kudya kadzutsa kwapereka chilako lako choti anawa adzikhazikika mkalasi kamba kuti samva njala iyo inu mwana asamadandaule ana inu mukumva sizimakhala bwino mukamadandaula
ine ndikumva njala ine ndifuna ine ndithawa mkalasi ine ndikumva njala
sizimakhala bwino mwana akadya kadzutsa mmawa sakamva njala kapita kusukulu mwana akadya kadzutsa asina kalowe mkalasi zithandizira kuti akhale ndi mphamvu mkalasimo ndi kuchita bwino lomwe zonse ziyende bwinobwino inde komanso tu kadzutsayi wathandizira kuti ana ambiri adzikhala mchilako lako chopita kusukulu kunja kukacha chinthu china chosangalatsa achintija fotokoza kuti mayeso a standard 8 achaka cha 2017-2018 mwa atsikana amene analemba mayeso amenewa onse adakhunza pali mwana analephera 100% ya atsikana amene analemba mayeso ndiyomwenso idakhunza kwa nyamataku adangoperewera kwa anayi zanzodzo 20 mkani yodzodza kulimbikitsa maphunziro mbali zonse anyamata ngakhale atsikana adzichita chimodzimodzi zanzodzo choncho titsindika apa kunena kuti anawo chonde adzidya kadzutsa mmawa uliwonse kuti adzikala mphamvu ndi swathanzi ndiye ine ndilekere pamenepa kuchokera kuno ku Makolakwata Primary School Kachere Zone mboma limeneli la Mkatabe tingokumbutsana funso ndisanawapatsira anazulu funso tikuti tatiuzani ubwino odya kadzutsa mmawa wina uliwonse ubwino omwe wa mwana wa sikuluwo mchimodzimodzinso tukaifa kulakulu ehe mumadziwa inu zimene zimachitika mukapanda kudya mmawa ndi mphite muzikagwira ntchito malikweru kwi ukatuganiza chizumbazumba choncho tatiyankhane ubwino odya kadzutsa mmawa wina uliwonse ngotane malingana ndi zimene tamva programu lero komanso zimene takhala tokambirana inde zimenenso tikudziwa kuti ukadya mmawa ubwino wake ngotani nambala imene mungathe kuyankhapo SMS tatumizani uthenga waulere uthenga umene sukuchotserani mayunitsi anali onse mukatumiza ku nambala iyi imene ndifuna ndipereke panoyi 0881 407 777 0881 407 777 mukatumiza uthenga ku nambala imeneyi SMS inu nonse amene muli nambala ya tenemu mwagwiritsa ntchito nambala ya tenemu potumiza uthenga ku nambala imeneyi 0881 407 777 uthengawo sukuchotserani mayunitsi ena aliwonse ayi nambala inja ulere iya kaye muli pa mapeji atatu kaye muli pa mapeji folo kaye mutumiza mauthenga folo nambalayi nja ulere sikuchotserani mayunitsi ena aliwonse tatumizani paka dali pano WhatsApp mungatheso kutumiza ku WhatsApp nambala yake 0995 517 930 0995 517 930 ndimafuna tithokozenso ife tonse amene tikumayankha mafunso komanso kupereka ndemanga angakhale kufunsa mafunso kumene pa programuyi zikumatilimbikitsa ndiye sabata ya mawa programu ya sabata ya mawa talandira mafunso osiyanasiyana kuchokera ku mzimba kuchokera ku karonga kuchokera ku chitipa kuchokera ku zomba kuchokera ku dedza kuchokera madera ambiri anthu ambiri akufunsa mafunso osiyanasiyana ndiye sabata ya mawa programu ya sabata ya mawa tidzakhala tikuyankha ena mwa mafunso amenewa tidzakhala tikupereka mayankho ake pompano tikulimbikitseni dzifunsani mafunso ngakhale kupereka ndemanga nzofunikira kwambiri sabata ya mawa tikhala tikuyankha ena mwa mafunso amene talandira pafunso pomwe ndafunsa sabata yatha mprogramu ino ya afikepo ine dzina langa ndi Stanley Mphaya Astabo tikomanenso sabata ya mawa koma tikuti cholinga chenicheni cha project iyi ya afikepo nkufunitsitsa kuti mwana wa sukulu atani kodi
Mkonzo wa programu hii ndi Stanley Mpaya Astabo. Ine ndi Jacqueline Zulu na Zulu. Ndipo pa magina pali Aklas Chinere.
Anawafikepo. Anawafikepo.